السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ادعوا ربكم تضرعا وخيفة. وقال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. Mbalangu wale mikizeka maka iwe amene kundimva munthawi ino choyamba landila moni wachisangalalo umene mtumiki alihi salatu wa salamu anatisila ndi kutipunzisa kukupatsa mtendere munthawi ngati ino ndi chinthu chofunikira kwambiri. Komanso lero nthawi nkhani imene ndingathe kukumbutsana lero lino ndi nkhani yokhudzana ndi adua. Mbalangu wale mikizeka, Allah subhanahu wa ta'ala pamene analenga iwe ndine, Allah subhanahu wa ta'ala pamene analenga zolengedwa za dziko lapansi ndi kulenga munthu kumpatsa nzeru, anatilenga ndi cholinga. Cholinga chake ndiko kumpembeza Allah subhanahu wa ta'ala. Mbalongo lemekezeka, tikati kumpembeza Allah subhanahu wa ta'ala ndiko tingampembeze iye kutsatira njira zosiyana-siyana. Allah timatha kumpembeza kudzera mapemphero amene ife timapemphera kasanu pa tsiku. Allah subhanahu wa ta'ala timathanso kumpembeza iye kudzera mu zopempha zathu zimene ife tsiku ndi tsiku timampempha iye. Choncho kwa chifukwa ichi ndaona kuti ndi zoyenera ndi zofunikira kwa lero lino kuti tikambirane nkhani yokhudzana ndi kumpempha Allah subhanahu wa ta'ala. Mbalonga lomekezeka, dziwa kunena kuti adua ndi chinthu chachikulu kwambiri chimene chimalumikiza pakati pa kapolo wa Allah subhanahu wa ta'ala ndi mwini wake Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akutilamula inu ndine zoti tizimpempha pa zosowa zathu, chifukwa iye akudziwa kunena kuti ife pamene tili akapolo ake pano pa dziko lapansi timasaukira zinthu zochuluka pa umoyo wathu, komanso timasowa zinthu zochuluka mu nthawi ndi nthawi. Kwa chifukwa ichi Allah subhanahu wa ta'ala anatipatsa njira imodzi imene ife tikafotokoza zosowa zathu kumuuza Allah subhanahu wa ta'ala, kumpempha Allah subhanahu wa ta'ala, ndithudi Allah subhanahu wa ta'ala dzatipatsa zosowa zathu. Choncho Allah subhanahu wa ta'ala mukunena kwake mQur'an akufotokoza kunena kuti ud'u rabbakum tadharruan wa khifa, akuti mpempheni mbuye wanu modzichepetsa komanso mosakweza mawu. Mbalo wanga wolemekezeka amene kundimva munthawi ngati ino, kumpempha Allah subhanahu wa ta'ala kumene afotokoza mu aya iyi akunena kuti tadharruan, mumpempe Allah subhanahu wa ta'ala inu muli odzichepetsa komanso wa khifa, komanso muzimpempha Allah subhanahu wa ta'ala ndi mawu amene ali wotsitsa. Abalango lemekezeka, kudzichepetsa munthawi imene munthu ukupempha chinthu china chilichonse kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndi chinthu chimene chichofunikira kwambiri, kotero ndi chinthuso chimodzi chimene chingathandizire kuti dua yathu, pempho lathu limene tikumpempha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atichitire chifundo ndi kutiyankha mmene ife tikufunira. Abalongo lemekezeka, komanso akuti wa khifa, ukafuna kumpempha Allah subhanahu wa ta'ala umpempe Allah subhanahu wa ta'ala ndi mawu amene ali wotsitsa. Choncho munthu ukampempha Allah subhanahu wa ta'ala ndi mawu amene ali wotsitsa, mawu amene ali wotsika, ndithudi Allah subhanahu wa ta'ala ama kupatsa chimene iwe ukufuna, nangati zimene ukupemphazo zili zinthu zimene zili zabwino zokhazokha. Choncho munthu amene akumpempha Allah subhanahu wa ta'ala motsitsa mawu, china chimene chingamthandize iye nchonena kuti adzakhala kutali ndi mbiri ija ya wanthu wozikweza amene amapanga zinthu ndi cholinga choti ena ake awaone. Choncho abalongo alemekezeka,
kutsitsa mau panthai imene ukumpempha Allah subhanahu wa ta'ala ndi chinthu chimene chimathandiza kuti iweyo niya yako ikhale ndithu yotsimikizika panthai imene ukumpempha Allah subhanahu wa ta'ala. Choncho tamvani hadithi ya mtumiki alaihi salatu wasalam imene anatifotokozera kutiphunzitsa yofotokoza pofotokoza ubwino adua, kunena kuti adduau huwa libada. Mtumiki alaihi salatu wasalam sanafune kutalikisa nkhani pofotokoza nkhani ya dua, koma ananena kuti adua kupempha kumene munthu ungapemphe kumpempha Allah subhanahu wa ta'ala imene yotu ndiye ndi ibada. Muriwaya lina mtumiki alaihi salatu wasalam pa hadithi ngati yomweyi anafotokoza kunena kuti adua mukhul ibada, akuti dua imene munthu umapempha pempho lina lilonse limene munthu umapempha ati ndiye ubongo wa ibada ine iliyonse imene timapanga. Abalango alemekezeka, monga mmene ndakuuzirani kunena kuti kumpempha Allah subhanahu wa ta'ala kamina kuti kumpembeza Allah subhanahu wa ta'ala kuli munjira zosiyana-siyana. Choncho adua ndi njira imodzi imene yompemphera Allah subhanahu wa ta'ala. Kupemphera kumene tikupemphera kasanu pa tsiku ndi njira imodzinso yompemphera Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye dua imawerengedwa ngati kuti ndi mutu kapena kuti ndi ubongo kapena kutinso ndi ibada imene munthu umapanga tsiku ndi tsiku. Allah subhanahu wa ta'ala akafunanso kuletsa chinthu chimene chocho chimene kukhalanso ndi ndondomeko zake. Choncho abalongo limekezeka, pamene Allah subhanahu wa ta'ala akutilamula nkhani ya dua kumpempha Allah subhanahu wa ta'ala, dziwani kunena kuti pali njiranso zimene ife tiyenera kutsata zompemphera Allah subhanahu wa ta'ala zosowa zathu. Choncho kwa chifukwa ichi ndifotokoze zina mwa njira zimene ife tinkhoza kumpemphera Allah subhanahu wa ta'ala, zimene ife tikazitsatira Allah subhanahu wa ta'ala ndithudi azatipatsa zosowa zathu. Allah akufotokoza kunena kuti uduuni astajibu lakum, ndipempheni ine ndithudi ndizakuyankhani pempho lanu. Inu mukandipempha ineyo yankho pempho lanu ndizakuyankhani ndikukupatsani zosowa zimene inu mukusawukira mu nthawi imene muli. Koma dua imeneyi Allah subhanahu wa ta'ala amatha kuyankha mosiyana-siyana. Ndi anthu angati amene amampempha Allah subhanahu wa ta'ala lero ndi kuwapasanso Allah subhanahu wa ta'ala zosowa zawozo lero lomwe. Kumaso ndi anthu angati amene angampemphe Allah subhanahu wa ta'ala zosowa zawo lero ndi kuwayankha patadutsa miyezi yochulukirapo. Kumaso pali anthu angati amene angampemphe Allah subhanahu wa ta'ala zosowa zawo koma pamadutsa zaka zochulukirapo Allah subhanahu wa ta'ala asanawayankhe pempho lawo. Choncho abangalo mlekezeka, teteni tiyang'ane mapempho athu amene ife tikumpempha Allah subhanahu wa ta'ala, kuti kodi panthawi imene ife tikumpempha Allah subhanahu wa ta'ala tikutsata njira zoyenera zimene mtumiki alaihi salatu wasalamu anatiphunzitsa kapena tikutsata njira zimene zosayenera. Abalongo lemekezeka, dua tunayonso ilinso ni njira zake zimene ife tikuyenera kuzitsata pamene tikumpempha Allah subhanahu wa ta'ala. Choncho nchimodzimodzi lamulo la swala mwachitsanzo, Allah subhanahu wa ta'ala walamula nkhani ya swala mQuran. Koma tatiye ntifotokoze tuonetsetse, tikati tuonetsetse bwinobwino tipeza kunena kuti mQuran mulibe ndondomeko yonse ya swala kuyambira pa takbiratul ihram mpaka na kumapeto. Kulibe zimene zitikuzipeza kudzera mchiphunziso cha mtumiki alaihi salatu wasalam. Ndi chimodzimodzi dua imene munthu angapange. Munthu ngati ufuna kupanga dua ndi zoonadi Allah walamula kupanga dua kumpempha iye zosowa zathu, koma tikutsata njira zake ziti. Tiubwererenso kwa hadithi ya mtumiki alaihi salatu wasalam imene anatiphunzitsa imene ingatithandize kuti dua yathu iyankhidwe moyenelera ndi Allah subhanahu wa ta'ala. Choncho abalongo alimekezeka, dua munthu ukamapempha pali njira zokwanira zingapo ndithu zimene munthu umeneya kuzitsatira. Munjira zonsezi monga mmene akunenera al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullahu, komanso potengera kuchokera kuma hadithi antumika alayhi salatu wasalam chiphunziso chimene chichoyera anatifotokozera kunena kuti dua munthu ukamapanga umayenera kutsata njira zoyenera. Taonani chinthu choyamba akutiuza kunena kuti ndi at-tahara. Munthu nthawi imene kumpempha Allah subhanahu wa ta'ala zosowa zako, dziwa kunena kuti chinthu choyambirira usanayambe kunyamula manja ako kumpempha Allah subhanahu wa ta'ala, zimafunika kuti pathupi pako iweyo ukhale ndi twahara. Choyambirira tu zovala zako zikhale ndi twahara, komanso malo amene uli ukumpemphera Allah subhanahu wa ta'ala zosowa zako akhalenso kuti ni malonso oyeneriranso. Choncho abwanga mekezeka zinthu zitatu zimene zizi ndi zinthu zimene zimatchedwa twahara. Twahara ikhale kuyambira pathupi, komanso ndi zovala ndi malo amene iwe uli. Choncho abwanga mekezeka ndithudi ngati munthu utampempha Allah subhanahu wa ta'ala zovala zako zisali bwino, ndithudi chikhozokhala chifukwa chopangisa kuti dua yako iyankhidwe mochedwerapo. Komanso munthu ngati ukumpempha Allah subhanahu wa ta'ala ulibe twahara, zikhozo kupangisa kuti dua yako yomwina Allah subhanahu wa ta'ala sakuyankhe. Munthu ngati ukumpempha Allah subhanahu wa ta'ala kumachita malo omwe uli ni malo osayenera, ndithudi zimenezi zikhozokhalanso zinthu zoyenera, zinthu zopangitsa kuti iweyo dua yakoyo Allah subhanahu wa ta'ala asayilandire. Choncho abalengole mikizeka, tatiyeni mutibwilini ku hadithi ya ntumiki alayhi salatu wa salamu, imene amafoto kuzamo nkhani yokhuzana ndi munthu wina wake amene analipa ulendo wa utali. Munthu amene yuyu pathupi pake panali popanda twahara ine iliyonse, zovala zakenso zinali zopanda twahara. Komanso tikaonetsesa zakudya zimene munthu amene amadya zinalinso zopandaso twahara, zinthu zimene zili za haram, zakudya zimene zili za haram zoletsedwa ndi Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye mtumiki alayhi salatu wasalam amafoto kuzauti munthu ameneyu anayimika manje ake mwamba ndi kuyamba ndithu kumpempha Allah subhanahu wa ta'ala zosowa zake, ya rabbu ya rabbu, o ambuye Mulungu ndipatseni. Koma mtumiki alayhi salatu wasalam anafotokoza kunena kuti chani, munthu amene pamene amapanga zimene zizi ati nkuti munthu amene ndithudi zovala zake zinali zovala zimene zili za haram, zimene zinali zopanda twahara. Komanso zakudya zake zinalinso za haram, komanso zakumwa zake zinali haram. Kusweza kuti munthu uyo ndithu wangodzadzidwa ndi zinthu zomwe zili zoyipa. Ndiye mtumiki anafotokoza kuti kodi munthu amene kugenza kuti angayankhidwe motani dua yake kumaita iye ati choncho. Abalengo alemekezeka, kusweza kuti munthu kukhala oziyeretsa mu nthawi imene kumpempha Allah subhanahu wa ta'ala ndi chinthu chimene chingapangisa kuti dua yako iweyo Allah subhanahu wa ta'ala ayilandire. Choncho chinthu chotsatira pamene pa munthu thupi lako layera, zovala zakonso zayera, komanso kuphatikizapo apo malo omwewo uli ndi malonso amene ali woyenerera. Choncho chotsatira pamenepo ndiko niya tsopano, chitsimikizo chimene iweyo ukuyenera kupanga kuyikira mu mtima mwako nthawi imene kumpempha Allah subhanahu wa ta'ala. Abalongo alemekezeka, chiphunziso cha mtumiki alayhi salatu wasalamu timatiphunzitsa kunena kuti ntchito ina iliyonseyo imatheka kamene kuti Allah subhanahu wa ta'ala amatha kuyilandira malingana ndi chitsimikizo chimene munthu watsimikiza. Choncho dua tikhoza kutenga ngati kuti tikhoza kuyinyalanyaza poona ngati si ntchito iyayi, koma adua ndithudi ni ntchitonso imene ili ya bwino kwambiri, ndi ntchito imene ili ndithu ntchito yotamandika pa umoyo wa munthu. Choncho ntchito yayikulu ngati imeneyi munthu upanga mopanda niya, Allah subhanahu wa ta'ala kuyankha motani. Koma munthu nthawi imene ukumpempha Allah subhanahu wa ta'ala auti ukhale ndi niya, ndipo mtima wako nthawi imene ukumpempha Allah subhanahu wa ta'ala usakhale utangwanika ndi china chilichonse posakhala kumpempha Allah subhanahu wa ta'ala yekha basi. Tahliyatul qalb minashawaghil tadharruan ila Allah ta'ala, iweyo mtima wako mo mukali ndithu kuti mulimya e wera ndithu weletsa mtima ndaimene kumpemba Allah subhanahu wa taala ndikuchotsa zonse zimene umaganiza posakhala nkhani yopempha imene komanso ndikuzichepesa pamaso pa Allah subhanahu wa taala ukapanga zimenezi ndithudi Allah subhanahu wa taala adzakuyankha iwe pempho lako mmene Allah subhanahu wa taala angafunire. Choncha abalengole mikizika, ndithudi zinthu ziwili zimene ndakamba yapa, ndi zinthu zimene tikuyenelefe kuzitsatira munthawi imenefe tikumpempha Allah subhanahu wa ta'ala. Choncho munthu ntakuzichepetsa nthawi imene ikumpempha Allah subhanahu wa ta'ala ndi chinthu chofunikira kwambiri. Motero kuti tikati tione nkhani ya mtumiki amene ali wotchukanso kwambiri, yemwe ali Zakariya alayhi salatu wassalam. Zakariya alayhi salatu wassalam ndi munthu mmodzi amene anaonetsa chitsanzo chabwino potsata njira yoyenera nthawi imene munthu kumpempha Allah subhanahu wa ta'ala zosowa zako. Taonani, Zakariya alayhi salatu wassalam anakhala zaka zochuluka. Mamufasirun ama fotokoza ndithu kunena kuti pafupi zaka 120, koma Allah subhanahu wa ta'ala iye ngakhala naye ndi zaka zochuluka chonchi mkazi wakenso nakhanso ndi zaka zochuluka, akuti ndithudi Allah subhanahu wa ta'ala sana wapatse mphatso ya mwana. Koma padadusa nthawi yochuluka chonchi, Zakariya alayhi salatu wassalam adaganiza zompempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti Allah ampatse mphatso imene ya mwana. Ndipo njira imene iye adatsata pompempha Allah subhanahu wa ta'ala mphatso ya mwana ndi zimenefe zikutiphunzitsa kuti kudzichepetsa nthawi imene munthu ukumpempha Allah subhanahu wa ta'ala ndi chinthu chimene chofunikira kwambiri. Allah subhanahu wa ta'ala mkur'an pokapa nkhani ya Zakariya alayhi salatu wassalam chimene chichitsanzo chabwino kwa ife, akufotokoza kunena kuti Bismillahir Rahmanir Rahim kaf ha ya ain sad dhikru rahmati rabbika abdahu Zakariya. Allah subhanahu wa ta'ala akufotokoza kunena kuti chani indi nkhani imene Allah subhanahu wa ta'ala akufotokoza yokhudza kapolo wake Zakariya alayhi salatu wassalam. Nkhani ndiyonena kuti chani, akuti idhnada rabbahu nidaan khafiya. Takumbukirani nthawi imene Zakariya alayhi salatu wassalam adakhala pansi nampempha Allah subhanahu wa ta'ala kumwitana Allah subhanahu wa ta'ala nidaan khafiya, koma kuti anamwitana Allah subhanahu wa ta'ala kuntamanda Allah subhanahu wa ta'ala ndi mau amene ali wotsika, ndi mau amene ali wotsika, mau osakweza. Abalango lemekezika, akuti mau ake Zakariya alayhi salatu wassalam analankhula kunena kuti qala rabbi inni wahana al'azmu minni, o Ambuye Mulungu, ndithudi ine mafupa anga afoka chifukwa cha ukalamba umene ndili nawo, mphamvu ndilibe, ndi munthu woti ndakula tsopano, mphamvu za nthupi zafoka. Washtala rasu sheiba, komanso anafotokoza kunena kuti komanso mutu mwangamu ndithudi imvi zamera. Walam akun biduaika rabbi shakia, komanso ndithudi ineyo sindinakhalepo pa pempho limene inuyo ndimakupemphani kukhala munthu wachabe, munthu woti duwa yake simayankhidwa. Koma inuyo Ambuye Mulungu, ine pempho linalilonse limene ine ndingakupempheni ndithudi inuyo mmaniyankha munthawi yake. Choncho abalongo lemekezeka, mau ngati amene wamene Allah subhanahu wa ta'ala wafotokoza, mau amene Zakariya alayhi salatu wassalam ananena pamaso pa mbuye wake, akuti anayamba kufotokoza ndithu choyamba anatchula kufoka kwake, kuzifotokoza iye kufoka kwake choyambilira. Komanso iye ni munthu woti wakula kwambiri imvi za mutu, komanso iye analibenso chikayiko padua imene amampempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti Allah subhanahu wa ta'ala amuyanga. Choncho abalengole mikizika, mukupitiliza kwake Zakariya alayhi salatu wassalam kumpempha Allah subhanahu wa ta'ala, anafotokoza kunena kuti wa inni khiftul mawali ya miwarai, ndithudi ineyo ndikuopera na famine yanga pambuyo poti ine ndamwalira kuti mwina wake famili yanga si zathabwino kugwiritsa uthenga umene ineyo ndawafikira nawo. Wakana timurati akira, kwa chifukwa ichi mkazi wanganso ali mkazi amene ali wosabereka. Choncho Ambuye Mulungu, fahabili min ladun kawalia, ndipatseni ine kuchokela kwa inu mwana amene ali wabwino, mwana amene yarithuni, mwana amene yuyu amene azatkala malo mwa ine potenga utumiki umene nendiri nao, komanso wayarithu min ali Yakuba, komanso azatenga udindo woyanganira, komanso iye azatenganso udindo umene unali kwa kuchokera enu, azatenganso udindo kuchokera kwa zidzukulu za Jakobo, yani azakhala walowa mmalo mwa ine komanso mmalo mwa ana a Yakobo. Waj'aluhu rabbi radhiya, komanso Ambuye Mulungu mwana ameneyi mumpange kukhala mwana amene ali wosangalatsa kwa ine. Abalango alemekezeka pa mbau amenewa amene Zakariya alayhi salatu wasalamu adalongosola pamaso pa mbuye wake, akuti pali zinthu zingapo zimene inu ndine tingaphunzirepo. Njira imene Zakariya alayhi salatu wasalamu adatsata yompemphera Allah subhanahu wa ta'ala tikuphunzirapo zinthu zingapo ndithu. Imam Ar-Razi akufotokoza kunena kuti qaddama Zakariya alayhi salamu ala talabil waladi umuran thalatha, pa pempho limene Zakariya alayhi salatu wasalam aka ankapempha mbuye wake kuti ampatse iye mwana, anatsogoza ndi kuchula zinthu zokwanira zitatu. Chinthu choyamba auti iye anafotokoza kuti kaunuhu dhaifa, iye ndi munthu amene ali wofoka. Choncho abango lemekezeka, pa nthawi imene munthu kumpempha Allah subhanahu wa ta'ala, ndi bwino kwambiri kuti nthawi imeneyi iweyo uchule uzifotokoze weka zofoka zako zimene iwe uli nazo. Ambuye Mulungu, ine ndine munthu wofoka, sindingakwanitse kupanga china chilichonse mwandika popanda iwe. Ndiye munthu nthawi imene kumpempha Allah subhanahu wa ta'ala ndi bwino kwambiri kufotokoza zofoka zimene iwe uli nazo, monga mmene akutiphunzitsira Allah subhanahu wa ta'ala munkhani ya Zakariya alayhi salatu wasalam. Komanso chinthu chachiwiri chimene Zakariya alayhi salatu wasalam anachifotokoza nthawi imene amampempha mbuye wake, akuti iye anafotokoza unatijani anna Allaha ma radda duaahu albatta, iye anafotokoza kunena kuti ndithudi Allah subhanahu wa ta'ala sanayambepo wabweza dua imene iye angapemphe kumpempha iye kupatwa kuti Allah subhanahu wa ta'ala amayankha. Dua inaliyonse munthu ukamapempha ndi bwino kumakhala ndi chitsimikizo chokwanira, kunena kuti dua imene ndikupemphayi Allah subhanahu wa ta'ala andiyankha. Ichi ndi chiphunzitso chachiwiri chimene Zakariya alayhi salatu wasalam akutiphunzitsa inu ndine pa pempho lake limene amampempha Allah subhanahu wa ta'ala. Chinthu chachitatu chimene imamu ameneyi akufotokoza kunena kuti komanso Zakariya alayhi salatu wasalam pantha imene amapempha kumpempha Allah subhanahu wa ta'ala, ati kaunul matulubi bidduai sababan limanfaatin fi din, akunena kuti chinthu chimene Zakariya alayhi salatu wasalam amapempha kumpempha Allah subhanahu wa ta'ala chinali chinthu chimodzi chimene chingapangisa kuti dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ithandizike kapena kuti itukuke. Choncho abongo lemekezeka, Zakariya anapempha Allah kumpempha Allah subhanahu wa ta'ala mwana ameneyu sana mpemphe kuti azakhale mfumu wa dziko lapansi kapena kumulumikiza mwanayu ndi china chilichonse chokhudza dziko lapansi iyayi, koma anampempha Allah subhanahu wa ta'ala mwana ndicho lingoti mwana ameneyi azakhale ndithu mlowa malo mwa iye pambwepo tiye wamwalira potenga utumiki womwe Allah subhanahu wa ta'ala adampatsa. Choncho munthu nthawi imene ukumpempha Allah subhanahu wa ta'ala ndi bwino uziyang'ana chimene wokupempha ndi chiyani. Iweyo nkutheka uli ndi twahara bwinobwino, thupi lako ndi loyera zovala zako ndi zoyera komanso malo omwe uliliswa ndi malonso amene ali abwino kwambiri malonso atwahara komanso uli ndi niya ndiyofuna kumpempha Allah subhanahu wa taala koma mwina nkutheka zimene iwe ukumpempha Allah subhanahu wa taala ndi chinthu chimene chili chosayenera zimene zonzotheka Allah subhanahu wa taala pempho ngati mene angayankhe motani munthu zonse zokuyeneza kumpempha Allah ulinazo koma tatieni upempe ukumpempha Allah subhanahu wa taala o ambuye mulungu akuti aja mwapatse misala o ambuye mulungu akuti aja mwapatse chilema chakuti o ambuye mulungu akuti aja apangireni izi zimene zili zoipa zinthu ngati zimenezi maduwa ngati amenewa Allah subhanahu wa taala ayankha motani ndi Zakariya alaihi salatu wasalam pankhani ya pempho lake akutiphunzitsanso chinthu chachitatu chimene kutiwunikira chinthu chimene ifeyo tikumpempha Allah subhanahu wa taala kuti kodi chimene tikumpempha Allahchi ndi chinthu chimechi choyenera kapena iyayi choncho abalengo alemekezeka tatieni tiziyang'ana zinthu ngati zimenezi nthawi imene tikumpempha Allah subhanahu wa taala komanso Imamul Hasanul Basari pa mau ake amene akufotokoza kuti uza zinthu zoyenera ife kutsatira nthawi imene tikumpempha Allah subhanahu wa taala akufotokoza chinthu china chonena kuti chani auti rafuul yadei kunyamula manja nthawi imene tikumpempha Allah subhanahu wa taala ndi chinthunso chimechi chabwino kwambiri chiphunzitso cha mtumiki alaihi salatu wasalam pa hadithi imene akutipatsira Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma akufotokoza kunena kuti ndithudi mtumiki alaihi salatu wasalam analankhula mau awa kunena kuti idha da'auta Allaha fad'u bibutuni kafaika wala tad'u bidhuhurihima fa idha faraghta famsah bihima wajhak chiphunziso chikunena kuti iweyo ngati ufuna kumpempha Allah subhanahu wa taala umpemphe Allah subhanahu wa taala kudzera mkati mwa manja ako choncho usampemphe Allah subhanahu wa taala potembenuza manja ako ndi kumuyang'anitsa Allah kuseli kwa manja iyayi ndipo ukamaliza kumpempha Allah subhanahu wa taala iweyo manja ako usango wasiya pansi koma ukuyenera kusisititsa kumaso kwako abalango alemekezeka chiphunzitso chimene chindi chimene chikutiphunzitsa inu ndine kunena kuti nthawi imene munthu ukumpempha Allah subhanahu wa taala ukuyenera kunyamula manja ako modzichepesa ndinso ndithu pamaso pa Allah subhanahu wa taala tikati tifufuze bwinobwino tipeza kunena kuti maduwa ake onse amene mtumiki alaihi salatu wasalamu anapanga iye anali kunyamula manja ake ndi kumpempha Allah subhanahu wa taala zosowa zake palibe hadith imene imafotokoza kunena kuti mtumiki alaihi salatu wasalamu anampempha Allah kudzera kuseli kwa manja ake ayi kungopatula nthawi imene mtumiki alaihi salatu wasalamu amampempha kumpempha mbuye wake mvula nthawi imene mtumiki alaihi salatu wasalamu posonyeza kuzichepetsa kwake komaso ndi kumpempha Allah kuti asinthe nyengo imene ili yachilala Allah mtumiki alaihi salatu wasalamu anatembenuza manja ake kunena kuti asinthe chizolowezi cha nyengo yachilala ndipo abweretse nyengo imene ili ya mtundu wina ndi anatembenuza manja ake ndi kumpempha Allah subhanahu wa taala abalango alemekezeka ndithudi kumpempha Allah subhanahu wa taala ndi bwino kumpempha Allah ndithudi munthu utanyamula manja ako bwinobwino komanso chinthu chinanso chimene ife tikuyenera kuchitsata kwambiri nthawi imene tikumpempha Allah subhanahu wa taala ndiko kuyamba dua yathu ni matamando iftitahi dua bihamdillahi thumma salatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam duwa imene munthu ukupanga choyambilira usana fotokoze zimenewe ukumpempha Allah zosowa zako iweyo umayenera choyamba kutchula mbili za matamando kumtamanda Allah subhanahu wa taala ya dhul jalal wal ikram ya hayyul qayyum birahmatika astaghith ya malakutu samawati wal ard pali mbili zosiyanasiyana komanso pali maina osiyanasiyana au ukulu wa Mulungu subhanahu wa taala ndichofunikira kwambiri kufotokoza kaye mbili zosonyeza kumtamanda Allah subhanahu wa taala kenako munthu ufotokoze sopano kumpemphera zabwino mtumiki alaihi salatu wasalam ndipo potsatira pamenepo mpamene sopano ungafotokoze iweyo zosowa zako kumpempha Allah subhanahu wa taala ngati mmodzi mwa inu akufuna kumpempa Allah subhanahu wa ta'ala ama inila kuyamba ndi kuchula mbili za matamando kumtamanda mbuye wake komanso akamaliza pamenepo atsatizilenso ndi kumpemphera mtumiki madalitso kena kupambuyo pake ndi pamene iye akuyenera tsopano kufotokoza kamene kuti kumpempha Allah subhanahu wa ta'ala zosowa zake zimene akuzisowa pa moyo wake. Choncho abalungu olimikizika ndi bwino kumpempha Allah subhanahu wa ta'ala zosowa zathu chifukwa na munthawi yomwe tili ino nanga timopanda kumpempha Allah subhanahu wa ta'ala palibe chimene chingatithandize munthawi ino ndi nthawi yoyenera munthu kuyima ndithu pamaso pa Allah mozichepesa ndi kumpempha iye zosowa zako. Choncho abalungu olimikizika ndi uthenga umenewu ndikusiyani manja mwa Allah subhanahu wa ta'ala kuti ndithudi atiike ife tonse kukhala mugulu la wanthu amene amayima pamaso pake modzichepetsa ndikumpempha iye zosowa zake zosowa ndikumpempha Allah subhanahu wa ta'ala zosowa za pa moyo wake. Choncho abangolimikizika, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.